toɓoji keɓadi e ley lewru mars ndu laatike weli yonki horoɓe hewɓe bonko ɗo e nokkuji goɗɗi. Ɗiɗo wattuji ɗi kammu wari to sikaso yuroso ekkuri yimɓe le gonɓe toon ɓe holti wiide ɗiɗo toɓoji ɗi ne mbawi jaati sambinde tiyallaji yogaji ɓuuri fof fewde dabaji ɗi.
Kuɓɓu waɗino sanne ko kammu o toɓiɗe balɗe ɗum samti hen jamata ko hewi muɗum saabu nokkuɗe fuɗɗi hen ɓuɓde seeɗan ga watta haqqille hen ɗum ana holla wi hidan hikka henndunde sattan fa wala seeɗan bonal ndu ana waɗede kammu ga ana weeli watte joni ga anton tan ɗum won kurtiji du saabi ɗo naato saabe moƴƴi e nannal muɗum ñama huuɗoji ɗi dabaɗi hani heɓde ñama fattade kasin ɗum ne sammina du piini neɗɗo yogaji hono misali kareji e nannal muɗum
oɗo weltere wakkati o kurtiji muɗum yottoto ɗum ɓiɓɓe Diallo ɗum hortere wattu kettal golleji jardien les raison ngaji yogaji leydi ndi to sigaso toon bonandaji ɗi kewi e wi Alkasum Barka horejo kabaru demal région o
kammo arandere ko toɓile lamorde ne yeehi fa e millimétre capan tati e ɗiɗi le nokku noddirteɗo zengeri dugu kay ngolo dugu ɗum hewtini remoɓe pomme terrain men bonalla mawɗo saabu ko yaata guese hectare temedere capanɗe jeene e hectare goto wonko ñamiriji muɗum boni caggal muɗum du kasin kolleji remeteɗe ko heewi hono misali carotte fattade tomati ɗi e nandan muɗum fuu boni du
hono fof litinde ɗiɗo toɓoji ɗi oɗo wattu o e wi Adama Sambou Sissoko dunke kawar muɗum ɗu saabi wettere wakkati o
hono
ɗi kammuji toɓanɗi joni ɗu saabe weer tan watte tan sabbiminta ɗum ɗu natto saabe hannden o matan kammu ana wawi toɓe nokkuji goɗɗe tawa yettaki nokkuji goɗɗe ɗu fo yo saabe weel tan watte ñolman hannden caggal muɗum a tawa fewi wattemo jamata hassigena e kammu ma miire muɗum wona kammu jaati ana wawi toɓede
toɓoji garoji tawe wattu muɗum yonali ko ɓuuri hewde jamanude huli tan yo toɓoji lotoji mangoroji woɓɓe kay sifaji goɗɗi pamiri non holtiri Moussa Kane amiri Sebougou les lam Sebou
aranno so hono ɗi kammuji toɓi a tawa yimɓe hewɓe fuɗton diɓude booke maha galleji mumen yogadu itta tofaje fandere ndungu yettade ɗum nafano yimɓe hewɓe sanne waɗoɓe golle booke ga so kammu toɓi hono watti joni a tawan yo kammuji tan laltanɗi ɓiɓɓe leɗɗe hono mangoroji nandal muɗum
ɗiɗo toɓoji ɗi ne mbawi jaati nafude ladde non holtiri docteur Adama Sambou Sissoko ka ɗum fo tawade o mami haala kuteji dow hawalu o
watti jangon daabaji fattade bani adama en fo a tawa ne welti hen sanne saabi ne heɓa ne sodirto kuteji toɓgol kammu joni ɗum ne satti sanne saabu ɗum wanatata saabe bonnude gueseji remeteɗi watti joni sa faami ɓe yimɓe reman ɗi gueseji saabu heɓa almasaɗɗaji galleji mumen fattade kasi waɗa jande sukaɓe mumen ka e ñawdeɓe e nannal muɗum
yalla hisude fratiji e kañi ɗum rafi keɓal ndemoɓe yogaɓe horejo kabaru demal sikaso Alkasum Barka ndarda ndemoɓeɓe yinnade guilallaw gulleji mabɓe kettal hitande fouf